ladies and gentlemen, ngithingi nibulise ngithi hi, sangonani hi. Igama lami ngingu-Dr. Malinga.
What a journey.
Sihlangene namhlanje njenge men's conference. So, ngizwe bathi nabo mama bathi hawa, siyanjoyina this year. Ngoba sinenkinga ekhona. Kunendoda esihluphayo njengamadoda nabafazi. Igama lakhe ile gama lama sweets. Igama lakhe uJub-Jub. Ay man.
Kunendoda esihluphayo. Masithisheni ntombi sisaba yena. Jolly Wayne.
Zomlanda nge pop head. Siya chola 99.